Remember where you got it from. Zambian Music Powers.co.
We in a different space now. Every day we learn and grow. Ali and Sekulive Abidamo. Got to keep it moving. Kuling kani abandani na bandani kuno mwanzi. Cause time keeps on moving. Is a team alangana go chape, we don't touch. Got to keep it moving. Kuling kani abandani na bandani kuno mwanzi. Cause time keeps on moving. Is a team alangana go chape, we don't touch.
Kunoni so chape, holo vena cheche vana tisa so chape. Vena boma ni vanaenda kulima. Vaya chela kuchele manzima. Valungu na vokansi ya tisivali eligible. So opponent ya paka ni invisible. Ni vampiri kariba inakama. Kaya weti nala kuila kapena ni kama. Kuchongwe nako kuna badwa mwana wea kamba. Kansi ya ntimiri vinasira na Murwanda. Ukufama na futi mutivosi. Fama lavu visankale by force. No wonder ba mikomelani bondi 2 years. Iba mario ba paka pa zedi too lazy. Hii ndiye update ya mchalo. Kaya kwene chie nda ichichalo.
We in a different space now. Every day we learn and grow. Ali enze kulive abidamo. Got to keep it moving. Kulinkani abandani na bandani kuno mwanzi. Cause time keeps on moving. Is a team alanga na kocha, but we don't touch.
We don't judge, tupasa checker update. Monga software ye ifuna update. Industry nankala ya maafu. Chene chima shotako chimozi cheni lava. I hope choni simu na murisi vinga munche. Mumuuze bado yake yenze che munche. Vintoba jawanzake swana jake kolo kwendo. Batiri che inkani silendo. Competition inasila vose vanayambo yopana. Hip hop inasia na kuyofya nyapa last. Vitari bugacho sa single. Imagine ina manje mampia kali single. King Danda na tisi ya nima zotenzo shika. Muliea ya madezi ni vampiri vachitika. Kani yansi mana beba na diankuku. Vesi vana zonke ya tiba na mwana zu.
We in a different space now. Every day we learn and grow. Ali enze kulive abidamo. Got to keep it moving. Kulinkani abandani na bandani kuno mwanzi. Cause time keeps on moving. Is a team alanga na kochape, we don't judge.
Yeah. There you have it, ladies and gentlemen. It's in charge, Twitch.
Everyone can produce. But not like DJ.
Mr. Saga, let's go.
Remember where you got it from. Zambian Music Powers.co.
Go into a private school.